Black Market Records.
Hey, yo, Clama.
Mr. Nun.
This bill.
Yo, skiza sijalipa rent. Na sina kichere, leta mganazi, ongeza mchele, ha, nizime, nipunguze stress, cheza wanyika, bogi yo, kolesi mind kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Misi mind kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, yo, hapa tunapaa.
Skiza. Chizi, Johu wa chizi, hapa tuko reggae, blues na mugithi, ni bidi ya mziki, shweng wana dhidi, niko busy, who did it, I did it, ni mkisi, flani anaroga, wanaoga, juvas niliwaosha, ni fosa, chiki si makosa, DM shweng anasema I'm awesome, of course akona bestie, wanataka threesome, but yo niko na manzi ni keki, ni queen, thick, yo jita slim, thick, bitch, yo jita slim, this be,
yo jita slim.
Yo, missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Yo, busy, Johu wa mkisi, kauko na biz, tuma mail na usisi. Me myself and I, wezi roll na sisi. It is what it is, ata musi unde DC. Wana hate, sina chuki, sina say. Mini mse ucheza ndogo vako kaza mini chefs. Kuna form na ivisha, loki mini chef. Muli turn blind eye, sahi mnajifanya deaf. But guess, bezia, klama inafanya muna dance against all odds. Kuna watu nisikiza, die hard, co-fans. Watu nilikosa, inalafu nikistep on your jam.
Yo, missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa.
Missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa.
Anapiga kushota, anapiga kulia, rahema hema kwa ni bebe ntaka kulia. Piga kushota, piga kulia, hema hema kwa ni bebe ntaka kulia.